nanti kuba lapha
Webawo owabethelelwa Oyayimbu webawo owangcikivwa Oyayinguwe simakade ababekubetha Oyayinguwe awo Galo mi fibo Ngubani na Ongatule beta Ya ingu Webawo Galo mi fibo Webawo ngelomba Ngoba nina ongathule tufela Yayinguwe webawo owangcikivwa Lacima ilanga Akuphuma wakho umphefumlo Lakazuka ikhuselo Lethuya kwengwele Ho bafuma Abantu bathi ngunyana kaThixo Zonke izizwe zakholwa Zakholwa kuba ngunyana kaThixo Ngubani na ongathule bethwa Yayinguwe webawo ngalo mfimbo Ngubani na ongathule hlatswa Yayinguwe webawo ngelo nceba Lacima ilanga Xa kuphuma wakho umphefumlo Olakrazuka ikhuselo Lendlu yakho engcwele Bonke ababekhona bavuma 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 Bonke ababekhona Bona bavuma Bona bavuma Bona bavuma Ey Ngubani na Ngubani na
Ongathule
beswa Yayinguwe Webawo Ngalo mfimbo
owangcikivo owabethwa owahlatywa owathukwa wabekwityala engenatyala kuye yena yedwa ogama lakhe kuyesu kuye yedwa abamqangqathayo bamkhwela wanemivimbo kodwa ngalo mivimbo saphiliswa kodwa ngalo mivimbo saphiliswa kubani 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 kubani
Thank you, Johannesburg, for coming.